1 Yohane 4.
Inungo ndidwa, musamakhulupilira maganizo ali onse, koma muziwayesa maganizowo kuti muone ngati ndiochokeradi kwa Mulungu. Paja aneneri ambiri onama awanda ponseponse. Mungati kusindikira nsimu wa Mulungu motere. Ali Yesu ofomereza kuti Yesu Kristu adadzakhaladi munthu, ameneyo ndiochokera kwa Mulungu. Koma ali Yesu osafomereza Yesu, amene ndi osachokera kwa Mulungu. Maganizo ake wo ndi ochokera kwa uwukira Kristu, yemwe uja mudamva kuti akubwerayo, ndipo tuwafika kale mdziko lapansi. Koma inu anaanga, ndinu wake a Mulungu, ndipo mwapambana aneniri onamawo. Pakuti iye amene ali mwa inu, ndi wopambana iye uja amene ali mwa anthu odalira zapansi pano. Aneniri onamawo ndi apansi pano. Chifukwa chake zimene amalankhula nzapansi pano, ndipo anthu odalira zapansi pano amawamvera. Koma ife ndife yake ya Mulungu. Munthu wodziwa Mulungu amatimvera, koma iye amene sali wake wa Mulungu satimvera. Umu ndi mmene timasiyanitsira pakati pa maganizo ona ndi maganizo onama. Ino kondedwa, tizikondana, pakuti chikondi nchochokera kwa Mulungu. Aliyense amene ali ndi chikondi ndi mwana wa Mulungu, ndipo amadziwa Mulungu. Koma munthu wopanda chikondi sadziwa Mulungu, pakuti Mulungu ndiye chikondi chimene. Mulungu adaonetsa chikondi chake kwa ife motere, iye nkukhala ndi mwana mmodzi yekha, koma adantuma pansi pano kuti mwa iye tikhale ndi moyo. Chikondi chenicheni ndi ichi, chakuti sindife tidakonda Mulungu ayi, koma Mulungu ndiye adatikonda ifeyo, natuma mwana wake kuti akhale nsembe yopepesera machimo athu. Inu okondedwa, ngati Mulungu adatikonda kwambiri chotere, ifenso tiyenera kumakondana. Palibe munthu amene adaona Mulungu. Koma tikamakondana, Mulungu amakhala mwa ife, ndipo chikondi chake chafika pake penipeni mwa ife. Tikudziwa kuti timakhala mwa Mulungu, ndipo Iyenso amakhala mwa ife, chifukwa adatipatsa mzimu wake woyera. Ife taona, ndipo tikuchita umboni, kuti Atate adatuma mwana wake kuti adzakhale mpulumutsi wa anthu pa dziko lonse lapansi. Aliyense wofomereza kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu, Mulungu amakhala mwa iye, ndipo iye amakhala mwa Mulungu. Motero ife timadziwa ndipo timakhulupirira ndithu kuti Mulungu amatikonda. Mulungu ndiye chikondi, ndipo munthu wokhala ndi moyo wa chikondi amakhala mwa Mulungu. Mulungunso amakhala mwa iye. Pamene chikondi chafikira pake penipeni mwa ife ndi apa, pakuti moyo wathu pansi pano uli onga moyo wa Kristu. Kotero kuti tingathe kukhala olimba mtima pa tsiku la chiweruzo. Munthu amene ali ndi chikondi alibe mantha, pakuti chikondi changwiro chimatulutsira mantha kunja. Munthu akamachita mantha, ndiye kuti akuopa chilango, ndipo chikondi sichidafike pake penipeni mwa iye. Ife timakonda Mulungu chifukwa ndiye adayamba kutikonda. Wina akamanena kuti ndimakonda Mulungu, komabe nkumadana ndi mbale wake ndi onama ameneyo. Pakuti munthu wosakonda mbale wake amene wamuona, sangathe kukonda Mulungu amene sadamuone. Lamulo limene iye adatipatsa ndi lakuti wokonda Mulungu azikondanso mbale wake.